Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19.22. Ariko rero ni mugendo kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ndabashuhuje cyane. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri isanga. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yemera ubuvuzi gakondo kandi ivuga ko bufite akamaro cyane muri Afurika muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko. Ubuvuzi gakondo buri mu muco karande. Muri iki gihe se bwifashe bute mu Rwanda, bukora bute, butandukaniye he na ya myemerere gakondo bavuga ngo ni ubupfumu, ibintu nk'ibyo? Mbese ubuvuzi gakondo bwuzuzanya gute n'ubuganga bwa kizungu? Bushobora gutunga ubukora? None se ikibazo kindi cy'ubuziranenge cyo giteye gite? Nibyo tuganiraho na Gafaranga Daniel. Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo w'inararibonye ndetse ni n'umwe mu bashinze ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, AGA, Rwanda Network. AGA bivuga abavuzi gakondo. Yaribereye vice president kuva mu 2011 kugera mu 2014, aza no kuribera president kuva mu 2014 kugera mu 2019. Ariko muri iki kiganiro turiganirira nawe gusa nk'inararibonye, ntabwo avugira umuryango AGA Rwanda Network. Ubwo ngubwo ahubwo nabo tuzabashaka tuganire nabo ukuntu bese bungura inama abanyarwanda. Noneho rero ntabatindiye, mbazanire umushyitsi. Gafaranga, uraho urakomeye. Amakuru se?
Amakuru ni meza cyane.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire. Mwiriburiro navuze kuri umuvuzi gakondo w'inararibonye. Wabwira abakunda ijwi rya Amerika igihe wabitangiriye n'uburyo wabitangiye?
Murakoze cyane. Mu by'ukuri natangiye gukora ubuvuzi gakondo mu 1978. Gusa icyo gihe twakoraga tutagaragara, ariko bigeze ejo bundi mu 2011 ku itariki ya 27 Mata Werurwe 27 z'ukwa gatatu 2011 ubwo hashyizweho ihuriro ry'abavuzi gakondo AGA Rwanda Network. Iryo huriro rero twarishinze turi bake, ariko ribamo abantu benshi ku buryo nko muri uwo mwaka w'2012 hari abavuzi gakondo babigize umwuga nibura hafi 400,000 uretse ko muri iyi minsi batangiye kugabanuka. Mu by'ukuri ariko ngo ubuvuzi gakondo hano mu Rwanda ntabwo ari ibyo bukora gusa, ahubwo ababigize umwuga bukora babwiraga twari 2,200,000. Hari n'abandi babikora mu buryo bw'abaturage bihura ubwabo. Umuturage wese azi gukoresha inyabarasanya, ikinyabarasanya ivura igisebe, azi gukoresha umuravumba ndetse ugeze nko mu ngo cyane cyane hano muri Kigali. Buri munyarwanda wese afite umuravumba muri rusange, aho bikoreshwa n'abantu barenga nk'uko 800,000, ariko ababigize umuga bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi muri rusange. Nanjye nkaba ndi muri bo kandi nkaba ndikora ndikumva cyane ndigisha n'abandi. Yewe murakoze.
None se kuva muri 78 ubikora gutyo, none ubu ngubu ukaba warabigize umwuga, biragutunze wowe n'umuryango wawe?
Biratunze rwose. Ntabwo nashoboye yewe koko, mfite indi mirimo nkora, ariko ni umurimo ushobora kugutunga urafata uwukoze neza. Mu by'ukuri ubikoze mu buryo bwemewe n'amategeko bishobora kugutunga n'umuryango wawe, kuko umva mu mujyi wa Kigali ariko siwuvuka, niko kazi nkora, niko kazi nkora kandi ntabwo nigisha n'abandi bakabakora kakabatunga n'imiryango yabo nta kibazo.
Nuko none se uvugeze ko wigisha n'abandi, ni ukuvuga mbese ufite ishuri se? Ni ukuvuga ufite ishuri cyangwa hari ukuntu wumvikana n'abantu babishaka noneho mugahura ukabaha kubwenge?
Murakoze cyane. Ntabwo mfite ishuri, ariko kunyigisha abantu basaga 100 bakorewe ndetse no muri mujyi wa Kigali biga ubuvuzi kandi bakabukora neza. Mu by'ukuri rero kubera ko ndi nk'umutini usanga dusezerana tukagira aho duhurira tugatanga amasomo, ntabwo ari ishuri ryemewe na leta, ariko dukora amahugurwa kuri rusange niko nabita, ariko duhugura abantu baba babishaka babishyizeho umwete kandi bakabikora neza.
Ubuvuzi gakondo wavuga ko bushingiye kuki? Ni ku byatsi, ni ku bimera? Mbese ubuvuzi gakondo bushingiye kuki?
Mu by'ukuri n'ubuvuzi gakondo twakoze mu Rwanda bwemewe na Minisiteri y'Ubuzima, ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. Ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. Ndaguha nk'urugero, hano muri Kigali hari ibimera bakunda gukoresha, mbese usanga mu isoko ry'i Kigali nk'umushengeshi, umunyagasozi, umuziraziba, igikakarubamba, umwenya, sipure, igorogondo, hari n'irungu, umubirizi, inyabarasanya, artemisia, mukuru ariyo bita giseng n'umuravumba. Bivuga ngo ni ibiti, ibyo bikoreshwa 100% kuri uyu mujyi wa Kigali, bigakoreshwa n'abavuzi gakondo benshi, yewe n'abatavura gakondo bayinywa bashaka kugira ibyo bivura, kudore ko bose basobanukiwe n'uko bivura indwara nyinshi, ndetse indwara zigiye zinanira abaganga, ariko zigashoborwa n'iyo miti maze kubasomera y'ibimera.
Radio Ijwi rya Amerika, turaganira na Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo w'inararibonye, yatubwiye ko yabitangiye mu 1978. Noneho rero Gafaranga, iki kigano ubundi ni cy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, nawe w'umutumirwa, nagira ngo mpite nguha Mbarubukeye Toma, hanyuma Muvunyi Marcel nabo bategereje gato. Ya Muvunyi we ntugira aho ujya, nuko Mbarubukeye we
karame karame
urahura komeye
turashima Imana.
Nuko uherereye he?
Here mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi, ni mu ntara y'Amajyaruguru nyine mu Rwanda.
Ye, nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njyewe ndavuga uko mbona ubuvuzi gakondo. Mbona ni ikintu cyiza cyane kandi buravura rwose, ubona buvura. Ahubwo ikibazo kiza kuza mu ruhande, wenda si ngombwa ko abantu tubona ibintu kimwe, ariko njye ndavuga uko mbibona. Iyo bitangiye kugera mu kintu cyitwa kubwishingi, mugasanga hajemo ikintu cyitwa ubupfumu, ibindi bintu bisa n'ubutekamutwe bigendana nabwo. Umuntu akaba ya mu gitondo akazinduka avuga ko avura mu buryo budashinga, akajya hari akavura bitewe n'uko wenda abaturage rimwe na rimwe badasobanukiwe n'ibintu nk'ibyo, kandi burya n'umuntu ubabaye uwo ari we apfa, umuntu udasobanukira byo apfa kumva ko bari kuvura akagenda ati nayo ngiye kwivuza. Gahura n'ubutekamutwe waba burimo, ugasanga ku muhanda ugeze wose ugasanga bari gucuruza imiti rimwe na rimwe, ugasanga ntibabisobanukiwe. Icyo kintu rero numva gikwiye guhabwa umurongo hari, kigasa nk'aho kijya inzira imwe. Noneho bikaba hari urwego rubigenzura mu buryo buhamye, kuko umuturage iwe yababaye yarwaye ukamubwira ko uvura, akenshi yumva ko uvura nyine, kandi wamubwira uti nshaka umuti uyu n'uyu nguwo, akagenda ate akaguhereza ibyo byatsi cyangwa n'ibindi bindi, ariko akakubwira ko avura.
Yee, mbarubukeye
igitekerezo rero n'ikiteme numva byagakwiye guhabwa umurongo bikagira inzira bicamo
yego
we bikindi yongera gukomozaho n'ikijyanye no kuvuga gukoresha uburyo bw'umaji cyangwa se yani ko n'abyita ubupfumu sinzi nabwo ugasanga abaturage nabwo ugasanga bajya mu buyobe bw'ubwo ngubwo ariko uvuga ko nubwo ndabwemera rwose iyo bakoresha imiti neza imiti iravura rwose ndabyemera
mbarubukeye toma ibyo ngibyo by'abatekamitwe umutumirwa araza kubikubwira mu kanya none reka ngushimire duhe n'umwanya muvunyi Siriro urakoze
sara murakoze rwose ijwi rya Amerika ndabemera murakoze
ye komera muvunyi
karame mwaramutse
uraho neza
amahoro amahoro
yego twese wowe uherereye hehe
ndi mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini
ye
mu Rwanda
yego mu burasirazuba
murasirazuba rwose
ye nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo igitenda ikibazo gitene icyifuzo
aha
ubundi buvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakagiye buhabwa umurongo ariko nk'uko mugenzi wanjye nje nkorera mu ngata abivuze hari igihe hari ubuvuzi gakondo nibyo babavura n'ibintu by'amarozi ariko hari n'abagerageza kuba bakubashyiramo n'ibintu by'ubupfumu ugasanga aho umuntu agiye kwivuza ariko bamusabye ibintu bifite kondisiyo ukajya kwivuza uburwayi runaka bakagutuma nk'inkoko y'ibara rimwe n'ibintu bitamenye ukuntu bimeze kandi ahanini umuntu abagiye wenda ikibazo afite agira ngo yene by'iteka ahita gikemuka ariko ugasanga wenda hari n'ibindi bintu bamusabye binagoye ikigaye n'igihe umuntu arwara nk'uburwayi busanzwe bwavurwa nk'abaganga wenda n'izindi ndwara zoroheje iyo uburwayi nyine busanzwe mu nzu ikari kwa muganga bavura ariko bo ntibabe bakubwira ko ari malariya ahubwo bakakumvisha uburyo ari uburozi na byo harimo abantu ntabwo wenda ko ari nk'abatekamutwe basa nk'ababinjirira ugasanga bari gusa nk'aho babyivangavanga n'ukundi kuntu ikindi ni ikijyanye no ku buzima bw'imyororokere hari ubu ni byo bisigaye biri kuri social media ngo imiti ngo yongere ubushake ngo yongere ibitsina ibintu byinshi bigiye binyuranye rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'icyo kibazo yagenda birukira nyine abakurikiranye kubera uburyo bagenda bagaragaza yuko hari abo bavuye nyamara ari ibintu by'umutekamutwe bagenda bakurikiye ugasanga bakakubeshya ndabaguhereza inyabarasanya kandi wenda zivuye igikomere akari mbwo bakubeshyereke kuko ntabwo iyo miti baba bakoresheje umuntu aba yize ugasanga baguciye nk'amafaranga ngo ibihumbi icumi byo gusuzuma barangiza bakaguhereza wenda n'amazi basutsemo ibindi bintu runaka utamenya bakaguca nk'ibihumbi mirongo itanu wenda nk'urugero barangiza bakavuga ngo barakuvuye nyamara wagerageza uwo muti ugasanga nta n'ikintu bimaze
nacyo
aze kugira ikintu yabitubwiraho murakoze cyane
muvunyi nawe urakoze cyane
yego turi kumwe
ye gafaranga we mu magambo makeya ibi bintu ni aba banywanyi b'ijwi rya Amerika bafite impungenge z'abatekamutwe z'ibyo bintu by'ababeshya bagakoresha ibintu ngo bimeze nk'ubupfumu bya maji ibyo bintu mu birwanya mute nka mbarubukeye yifuza yuko ngo habaho urwego rubigenzura uru rugaga rwanyu rurabigenzura
murakoze cyane ubundi hari imvugo abanyarwanda bafite aho ababi bateranya beza mu by'ukuri abantu babi mu bavuzi gakondo barimo babatekamutwe bashaka kugira ngo bibonere amafaranga ndetse no gucucura abaturage bakabyo babeshya ariko mu by'ukuri twe icyo kibazo twaragikemuye nubwo kuko tugihanganye nacyo ariko mbere y'uko dutangira gukora ubuvuzi gakondo icya mbere twashatse abafatanyabikorwa bazahugura abavuzi gakondo ijana ku ijana aba mbere twagiranye amasezerano nabo ni Inesi Ruhengeri ikigo cya kaminuza kiba hariya mu Ruhengeri gishingiye kuri ku itorero Gatolika ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2015 twagiranye amasezerano n'ubu baragahuguye bakomeza kuduhugura n'ejo bundi twariyo mu rwego rwo kwiga ngo ubuvuzi gakondo butazazima iyo Inesi Ruhengeri twatwitaho cy'ubuvuzi gakondo mu buryo bwakora butarimo ubupfumu butarimo kuragura butarimo guterekera ku buryo mbese mu minsi yindi bizabikorwa neza abandi twagiranye amasezerano ya komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO ifasha ubuvuzi gakondo ikabahugura ikabiha ibikenewe byose ikindi kigo gisanzwe kibikora kuva kera ni NIRDA nacyo twagiranye amasezerano ndetse n'iki kigo cyitwa Rema, ariko cyane cyane kaminuza y'u Rwanda nayo ifatanya n'abavuzi gakondo kuri rusange. Ibyo rero dukorana nabyo, tukafatana bene abo bantu abandi dukorana cyangwa se twakoranye kandi tuzakomeza gukorana mu itangazamakuru kugira ngo tudahushe intego mu by'ukuri. Icyo abo bagenzi bandi bavuze, hari abantu koko bari iby'abaturage, wenda agafata ikintu kitari umuti akacita umuti, kugusuzuma akawuca ibihumbi icumi cyangwa se akayarenza. Hari n'abasuzuma, hari n'abaca abantu ibihumbi ijana, ibihumbi magana abiri, ibihumbi magana atatu, ibihumbi magana atanu. Mu by'ukuri ibyo turabirwanya, inzego ziba abavuzi gakondo zirabirwanya, n'abavuzi gakondo nyabo noneho barahugurwa ku buryo ibyo batabikora. Icyo nzi ni uko hari abitiriwe ubuvuzi gakondo, niyo batagira n'ibyangombwa, batagira n'amakarita, bagakora ibyo. Icyo nifuza ni ukugira ngo uzajya babaza ibyo, mujye mumubaza ikarita urebe niba kuko ari umuvuzi gakondo nyakuri, za warabita abavuzi gakondo kandi atariho, bagamije gusahura Rwanda. Murakoze.
Ye, none se leta yo ifitemo uruhe ruhare? Ndavuga icyo nshaka kuvuga ni nka minisiteri y'ubuzima ibaha uruhushya, cyangwa mbese kugira ngo wemerwe kuri umuvuzi gakondo minisiteri y'ubuzima iguha uburenganzira?
Murakoze. Mu by'ukuri mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe tukimara kubona uburenganzira bwo gukora, ku kwezi kwa munani kwa bibiri na cumi na rimwe minisiteri y'ubuzima yahaye urugaga rw'abavuzi gakondo icyangombwa cy'agateganyo. Icyo cyangombwa cyatwemereraga gukora kandi cyatwerekaga ko bizajya igihe noneho itegeko rikajyaho ryinga ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Gusa iryo tegeko ryaratinze, kandi uyu munsi ntabwo rirabaho. Ni neza ko ibintu byagiye mu nteko ishinga amategeko byatinze yo kugeza ubu. Gusa nicyo cyemezo cyarangije igihe, ntabwo kigikoreshwa. Ariko mu by'ukuri ari minisiteri y'ubuzima ifite ubuvuzi gakondo buriho, yabushyigikiye. Nubwo ibintu bitabyaza ku buryo, ariko minisiteri y'ubuzima irabyemera. Uretse ko nayo izi neza ko hari abakozi, hari abakora nabi, izi neza ndetse ko hari n'abamamaza ubuvuzi gakondo bakajya mu itangazamakuru, uravuga ngo ugasanga ni njye uzi kuvura, ni njye ushoboye kuvura indwara ashake kurondera muri aka kanya ziba zikoje z'isoni, abantu bakaza ari benshi bakaziwayi ari nafakosa. Ariko vuba aha azaba yarakosowe, icyo bagenzi bange bavuze n'ibyo bihari birakoreka kandi bizakosorwa mu minsi iri imbere.
Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. Turaganira na Gafaranga Daniel, ni umuvuzi gakondo wo mu Rwanda w'inararibonye, yabitangiye mu 1978. Mbere yuko mpamagara Jalil Remo, ube wihanganye gatoya, nagira ngo nibarize Gafaranga. Niko Gafaranga, we wabyize gute se kugira ngo utangire gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo?
Murakoze cyane. Njyewe mu kubyiga, ubundi hari hano iwacu hano mu Rwanda hari amadini mu myemerere yabo, harimo n'ibijyanye n'ubuvuzi yemera ko abantu bagomba kwirinda bakoresheje, bagomba gufata ubuzima bwabo neza bakoresheje ibyaremwe. Nari amwe muri ayo madini rero ashatse kuvugira hano. Noneho yatwinyeshaga ikintu cyo gukoresha ifu y'amakara. Mu by'ukuri mbere ya 1978 nari umuntu urwanya ubuvuzi rwose, nakwita ku bupfumu. Ariko nsanga no kubona abanyedini bagushyigikira, babusobanura, babuvuga, byarantangaje. Nuko kuba ubwo 1978 nibwo natangiye kuvura. Indwara natangiye kuvuriraho ni indwara y'abantu banuka mu kinyarwanda bayita igikara, y'abantu banuka. Niyo natangiyeho muri 1978 mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo mbere umuntu akize ntangira ubwo ntangira kuri imiti, icyo ngombwa nayize mu buryo bw'idini, ndayiga ndayimenya mfatanya n'abandi. Muri rusange navuga ko nabyize mu buryo bw'idini nayose. Murakoze.
Ye, ndagushimiye cyane. Noneho rero duhamagare Jalil Remo. Remo, urakomeye?
Ndahano.
Uherereye he?
ngenda nibita kibazo bakanyarwanda.
I Kigali. Eh, no kugitekerezo cyangwa ikibazo?
Umutimiza ndamushimira ndakubona maze gutobanura ariko bagerageje bagenzi babo babagire nk'inama bo wenda bazungu bari mu rugaga bagagira inama bari kwikubisha abantu umuntu abisha abantu ngo aravure indwara n'indwara zigakira tizi akakubisha kezizi hari indwara bavura pe bakazivuriza na pezinagite ibyo ni byo bisirwara myinshi na bisera umuntu arambura nayo n'undi mwana na muri Kenya umuntu arambura ndakira kabisa uno undi we baramuvura ahubwo bamutera uburwayi navuga hari abana ariko bamuteye gutanga n'ibindi byamugizeho ikibazo yabaye ikinuga ko yabaye ikira gitozi ntabwo avuga kandi yaravugaga bamuhaye imiti ndetse bakamuhirinda bakamuhindura bakamuviza ahantu hagiye hatandukanye ushobora kuba atakeseye byarambabaje cyane ushobore kuba babwira bagenzi babo bashobore kuba ba niba bavura kuko baravura turabizi ariko bagerageze bahagenzi rero bagakira iyo ntabikira hari iyo mutima wateje rwose ariko kubeshya abanyarwanda cyangwa abandi bantu ko babaganwa n'abantu benshi icyo kintu mba cyatuma abantu babizera ejo batazajya babitiranya n'abapfumu birababaje niba umuntu ashobora kuba yavura umwijima muganga kwa muganga wamunaniye bishobora kuza kunywa nk'amezi atanu akamuvura icyumweru kimwe agashobora kuba yakira rero bashobore kuba batuyiza kandi batanga icyizere muri rubanda kugira ngo babone icyo bita abapfumu nicyo kintu njye n'akanamwunganira cyangwa murimo kubwira murakoze
ye nawe urakoze remo gafaranga we babizera bate rero umuntu yakwizera umuvuzi gakondo gute
urakoze cyane mu by'ukuri bakwiye kwizera umuvuzi gakondo kubera ko nk'uko nababwiye ngitangira ikintu cya mbere ni uko twashatse abafatanyabikorwa bo ku rwego rwo hejuru yewe ni rwa kaminuza nongere imisirego ines ruhengeri ihugura abavuzi gakondo hafi ya bose yewe ugeze ku kigaho bigira bateye bafite na hegitari ebyiri bafite hegitari muri za hegitari ebyiri bateyemo ibimera bisaga magana atatu bivura indwara zitandukanye ku bw'ibyo rero barabafata abavuzi gakondo benshi bakabajyanayo bakabahugura bakabigisha jonde hagatera y'abandi sibo gusa kandi baduhugura ari kaminuza y'igihugu iraduhugura refa iraduhugura muri rusange dufite amashuri dufite amahugurwa icyo uriya mugenzi wanjye amaze kuvuga aravuga ati hari abantu batari mu rugaga bagenda bakora ibintu ahubwo icyo twahamagarira abantu ni uko baba mu rugaga noneho n'urugaga na rwo rugafata umurongo mwiza ku buryo ruhugura abantu bose kuko mu by'ukuri burya igihe utazi ibyo usoma igihe utazi ibyo wiga ntacyo wakora muri iki gihe turimo cy'iterambere niyo mpamvu twasaba abavuzi gakondo kugira ngo bose bitabire amahugurwa yewe n'utarahugura bisore kugira ngo amenye aho abandi bageze nk'ubu bavuze ikibazo cyo kuvura umwijima n'ibindi hano mu rwanda dufite ikimera kera mu rwanda hose bita ikimera twita umubirizi niba hari ikimera gishobora kuvura indwara nyinshi ndetse umuntu adashobora kubara ni umubirizi kuko kera bakivuza inka bakakivuza abantu bakakivuza abagore batabyara bakakivuza abantu bafite ikibazo cya diyabete ku buryo bwo kugabanya isukari muri rusange iyo rero abantu bahugurwa kuri ibyo bintu byose bagahugurwa ku bimera byose bashobora kuko kuvura indwara bakoresheje imiti mike kandi mu byo mu mahugurwa tubona ubundi umuti ukoreshwa ibyumweru bibiri waba udashobora kuvura iyo ndwara ugahindura undi muti yakunanira ubundi ukamwoherezamo ku wundi muganga mugenzi wawe cyangwa se mu ivuriro rya kizungu mu by'ukuri abahuguwe badukora neza abatarahuguwe wenda umuntu yababwira bakaba baretse kuvura hasi bakazabanza babona amahugurwa kandi noneho n'urugaga ukitabira kureba abantu batahuguwe bakabaha amahugurwa muri rusange niyo nama natanga kuri icyo kibazo mubabajije
ijwi rya amerika noneho duhamagare Sibomana Japhet Sibomana we urahura komeye yego
neza
Yego tumeze neza uvuge cyane ariko.
Eh.
Ye noneho ndakumva neza urinjira muri radio neza. Uherereye he?
Eh. Nereye mu karere cya Rutsiro.
Mhm.
Umurenge wa Boneza.
Aho ni mu burayi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Eh ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mhm.
Eh rero kuri bira kuri bira byo buvuga za gakondo.
Mhm.
Ye yambira ni je nyine gutya mbona ko baravura harimo ababa bavura ariko nanone bitewe naho sigeze harimo nabantu babishakira kimibereho.
Yego ndakumva komeza.
Eh usanga hari nabantu babishakira kimibereho ugasanga wenda nk'umuntu aravuga ati twebwe tuvura indwara zose. Ugasanga wenda abafite nk'umuti akavuga ngo umuti ngo uvura indwara 20 ngo ukumva nyine barimo baravuga ko hari indwara nyinshi. Noneho kandi nanone uriya muti wa Kinyarwanda wenda se ni nkanabivuga ko ari nk'uwa Kinyarwanda kubera ko ari uwa kera kuko na kera Abanyarwanda barivuraga n'abazungu bataraza ngo bashyireho bazane biriya by'ibinini. Ugasanga rero wenda nta n'igipimo baba bafite nta gipimo wenda kiba gifatika ngo uvuge ngo wenda wanywa nk'umuti ungana gute kuko uriya muti ushobora kuba watera umuntu umwijima cyangwa se n'izindi ndwara tuzi ko umwijima iyo ubonye ibintu birenze bishobora kuwangiriza. Ubwo nkavuga nti wenda bajya bakoresha uburyo kigenda abamandi ko bakavuga bati wenda n'umuti umuntu niyo barimo awukoresha agomba kunywa ungana gutya bakabigaragaza naho kuri aho gacupa wenda niba ari umuntu mukuru bakavuga bati aranywa ungana gutya noneho gutyo
bigakomeza. Eh sibama urakoze.
Eh sawa namwe murakoze
gafaranga we.
Yego ndabitabye
sibama na Japhet yazamuye akantu k'igipimo reka nanjye nongere hagakeregeshwa kanjye ubuziranenge bw'imiti gakondo mu bigenza gute hari uburyo bwo bw'igipimo nyine kugira igipimo cy'umuti n'ubuziranenge bwawo
nange reka ngubaze akabazo iyo urya imiteja ubuziranenge bw'imiteja urya urabuzi mumbare nuwe nawe baze mubakorekora
nshaka
mukubaza iyo urya imiteja ubuziranenge bwayo uri kurya ubundi kuri abakurambere bacu bakoreshaga imiti gakondo birumvikana ko hari bamwe yangije ariko bakagenda babikosora kuva mu mwaka w'igihumbi n'ijana mu gihe cya Gihanga bagenda babikosora bakavuga bati uyu muntu nibura kugira ngo bimugwe neza ashobora kunywa wenda ikiyiko kimwe hari ibiyiko ntibyabagaho umuntu ashobora kunywa indoshyi imwe akanywa n'utuntu runaka uyu muti wenda ufite ubukana bwinshi ushobora kuvangwa n'amata amata agabanya ubukana bw'imiti birumvikana rero uyu muti se ushobora kuvangwa n'umutobe iyo ni imiti ikarishye cyane kwangiza igifu bari bafite uburyo bagenda bayigabanya kandi babyigishije n'abana babo uko bisanzwe mu by'ukuri rero gahunda abavuzi gakondo bagenderaho ni porogaramu imaze imyaka 1000 ya Gihanga wakoze kandi wavumbuye ubuvuzi gakondo akabwamaze rero kugenda uretse ko muri iki gihe cy'iterambere kubera ko abantu bagenda niba koko n'ubuvuzi bakaminuza baba baratwereka n'ubundi ibindi twakongeraho kugira ngo twe kwangiza abantu kuko imiti myinshi yangiza umubiri natwe turabizi niyo mpamvu hari imiti hari ibimera dufite dukoresha bitagira ingaruka kuko nk'ubwiye wenda imiteja kuko nk'igishogoro urabona nk'umushogoro niyo mwuka neza ni umwe mu miti ivura indwara nyinshi umushogoro ari kandi tuzanzwe tunawuzi muri rusange iyo hari imiti tuhuza n'ibiryo turya iyo ntabwo dukenera ubundi buziranenge ariko hari n'indi miti ishobora kwangiza ubuzima tuvuga nk'igikakarubamba kuko gisharira cyane iyo miti isharira hari amategeko dufite tugenderaho dukoresha kugira ngo dutangize ubuzima bw'abaturage
ariko rero
ngo umuntu akaza avuga ngo avura indwara zose icyo ni cyo kimenyetso gikwiye kukwereka ko umuntu azakira niyo umuntu avuga ngo avura indwara zose nawe uzahita umubwira uti nta kindi kuko indwara zose ntiwazishobora ubundi muri minisiteri y'ubuzima bari baraduhaye amabwiriza ko niba dutanga ikarita twiha umuvuzi gakondo niba agomba kuvuga indwara eshatu
Niko kiriya kigo cy'iterambere gikora ubushakashatsi mu iterambere n'inganda nimba nibuka neza wigeze kugikomozaho ntabwo gifite laboratoire mbese ahantu bashobora gupima nimba ari kureba ubuziranenge bw'imiti gakondo
gifite icyo kigo barashoboye ariko igihe cyose twagerageje twajyanaga imiti turi nk'abantu ijana bakavuga batumva iyi miti kubera ngo tuyipime ijana byatwara imyaka n'imyandiko nyuma rero ugasanga bavura igifu havura umurima n'urugero havura ikintu hajyana iyo miti na mugenzi wanjye akajyana n'undi abantu ibihumbi bine tukajyana imiti tukumva ko nabo dushobora kubakorera umutwaro bakora imyaka amagana niyo mpamvu rero nawe wavuga ngo imiti twanabikora ariko bisaba abakozi bisaba ingengo y'imari itubutse bisaba n'ikindi gihe muri rusange rero ibyo barabishoboye ariko babikora pardon ariko nta bushobozi bafite bwo kubikora ku buryo batuma imiti yose y'ubuvuzi gakondo yo mu rwanda ntabwo byashoboka icyo baratuguhakanije muri 2011-2012 baratuguhakanije ko kidashoboka keretse niyo hari umwe bimaze gushoboka ariko nzi neza ko bitashoboka kubera ko
noneho rero ibingibi biragusha ku kindi kibazo ni ukuvuga yuko abavuzi gakondo mudashobora kuvura mbese imiti yanyu ntabwo ishobora kugurishwa hanze y'igihugu kubera ko ndibwira yuko igihugu runaka cyajya kugura imiti gakondo ari uko cyizeye ubuziranenge si cyo bivuga ubwo bwo se
ndabyumva ariko noneho hari abantu bamwe uretse ko bitashobotse bitewe n'uko itegeko ryenga ubuvuzi gakondo ritaryakabayeho bari baturutse mu Misiri bifuzaga kugura amababi y'inturusu bakifuza kugura amababi ya sipure bakifuza kugura urwinshi kugira ngo hatura
bombo ndaruzi
kuvura ku rwego rwo hejuru mu rwinshi bakajyana ibimera uko byakabaye bakajyana amababi uko yakabaye
tuzacumbibuze ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku buvuzi gakondo mu Rwanda umutumirwa ni Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo w'inararibonye niko se Gafaranga we ubwo ngubwo guhinga ibyo byose umaze kuvuga bisaba ubutaka abavuzi gakondo mwese mwabubona muhingamo imiti gakondo
murakoze cyane mu by'ukuri handi cyokora hari aho mpinga sinzi niba naboherereza na ifoto ndi muri artemisia ni ikimera gikomeye ndetse muri Madagascar wari bavuze ko bari bavumbuye ko kivura na covid ariko mu Rwanda minisiteri y'ubuzima yakigukwirakwijemo nko mu gihugu nko mu 2045 bihingwa ahantu hose kuko birwanya imibu icyo kimera rero niba gihinze kuko kivura indwara nyinshi yewe cyongerera abasirikare b'umubiri niho wanjye rero ndagihinga hari n'ibindi bimera muri rusange bihinga bivura mu by'ukuri rero gahunda twari dufite mbere ya covid twifuzaga ko mu turere tune two mu Rwanda buri karere twashakamo isambu yo guhingamo imiti yewe nakiyongera no mu turere tumwe ndetse bakaduha amasambu kagisagara bari baraduha isambu akarere ka gisagara hari uturere nka dutanu baraduha amasambu yo kugira ngo duhingemo igiti ishobora kuvura noneho niba turi mu ntara y'amajyaruguru tugahingamo imiti yakora mu mujyi wa mu karere k'amajyaruguru niba turi mu nce zo mu Bugesera mu burasirazuba tugahinga imiti ishobokana n'izuba kandi ishobora kuvura muri rusange hari gahunda nk'iyo yo kuzatera imiti hamwe koperative y'abavuzi gakondo ikishyira hamwe ikabitera hamwe iyo gahunda nubwo twayicumbitse ariko ndatekereza ko bagenzi banjye bazayicungura ku buryo bari batora imiti myinshi kandi icyo gihe n'amasoko yo hanze aza bari kuboneka
Yee. Nuko noneho rero duhamagare Pierre. Petero we.
Hello?
Urahura komeye.
Yego yego ndakomeye.
Uherereye hehe?
Ah, merere hano nyine mu Rwanda ukadesangururire.
Yego.
Nabazaga.
Yego.
None kuki imiti ya gakondo usanga idahabwa agaciro cyane mu gihugu kandi tuzi ko ifite akamaro ku bantu benshi?
Ye, reka mutumirwa ahita kubwira. Urakoze.
Kandi nyine ugasanga n'ubundi twese abaturage turayikoresha ku bwinshi urebye, ariko nyine ugasanga no muri leta nta gaciro bayiha. Ikibazo cy'abagiririye.
Gusi none se kuvuga leta gafaraga ko ari umuntu wibereyeho ngaho ko atavugira leta, sinzi uburenganzira bwe nawe ashobora kuba bifiteho igitekerezo. Reka tumuhe ijambo. Urakoze.
Yego murakoze.
Ye, nuko gafaranga we, uyu muhungu wamwumvise?
Namwumvise ariko kurambabarira ngo ngiye gukoresha amagambo nasanzwe nkoresha wenda y'ubukoroni. Mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu hatanzwe itegeko ko imiti yose imiti ya gakondo yose iciwe mu Rwanda. Itegeko ryaratanzwe rero ubungubu Rwanda rutangira gucika kuva mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu.
Ni n'abakoroni babikoze? N'abakoroni bashyizeho iryo teka?
N'abakoroni babikoze, baciye iyo miti ku buryo umuntu wese yagomba kwivuza akoresheje inkongo. Ubwo imiti itangira kugenda ucika buhoro buhoro muri bibiri na mirongo irindwi, nibwo abanyarwanda bageze aho batangira hariya muri kaminuza y'i Butare batangiye gushaho, muri kaminuza batangira gushaho uburyo bwo gusuzuma imiti, batangira kubyamamaza, batangira mbese abashyira hamwe batangira kubisangira buhoro buhoro, uretse ko jenoside yakorewe abatutsi yateye yaje bitari byarangira neza, ariko noneho nyuma yaho nibwo byongeye kuganduka. Ariko impamvu yose yakoze yaturutse ku bukoroni, niyo mpamvu n'abandi n'abajya ku buyobozi bose usanga batabwitayeho. Ariko usibye hano mu Rwanda, ariko hari ibihugu byo muri Afurika bimwe byakomeye ku muco w'ubuvuzi bwabo n'ubu gikomeye, ariko natwe ndatekereza ko muri iyi minsi natwe tuzakomera neko tugaye gutindaho batabaye guhera. Yakoze.
Uvuze kaminuza mu myaka ya za mirongo irindwi, nibuka yuko nkiri umwana kuko iwacu ndi hariya i Butare hari ikigo cyitwaga Curfametra, yego, Centre Universitaire de Recherche sur la Médecine Traditionnelle et la Pharmacopée Traditionnelle, niko byavugaga mu Gifaransa, mbese byari ikigo cy'ubushakashatsi ku buvuzi gakondo n'imiti gakondo. Sinzi nimba kigikora, ariko rero koko n'abahanga bizi bya kizungu bari barabihagurukiye nibyo. Nuko ye, hanyuma ubwo tugarutse nanone kuri erega ni ikibazo gihora kigaruka cy'igipimo n'ubuziranenge, kugira ngo dushamikireho turebe ukuntu mwuzuzanya n'ubuganga bwa kizungu. Nk'ubu ngubu we gafaranga ushobora guha, nabyita transfert se mu Gifaransa, mbese ugaha umurwayi uruhushya rwo kujya kwivuza mu kizungu, noneho abaganga ba kizungu bakabyemera ko nawe wari waratangiye kumuvura, mbese bakamwakira.
Yego, byashoboka ko bashobora kumubona bati uravuze amavuzi gakondo. Abaganga bamwe bashobora kuvuga bati kuki wari wayobye, kuki watinzeyo, byagenze gute, bakamutonganya. Hari n'abandi baganga bashobora kubyemera. Muri rusange igisubizo ni yego na oya.
Aha, yego ndacyumvise. Noneho rereka nsubire inyuma nanone gatoya, hari abaganga bo mu kizungu nyine ubuganga bwa kizungu bo bashobora kukoherereza abarwayi?
Birakoreka cyane, birakorwa cyane, uretse ko nabo bakora mu mabanga. Ariko aravuga ati wowe genda, ndibuka hari umuganga umwe duherutse kuganira ushinzwe
abaganga cyangwa ngo bambarire ntabwo ndiko umuhanga nyine nabo ubwo turakorana cyane ariko noneho agezaho abasuzuma umuntu urwaye amibe nyine bakamuha imiti agakomeza akarwara noneho umuganga ukavuga ati ufite ikibazo cya amibe ndagusuzumye ujye ku muganga runaka aguha imiti ya gakondo nurangiza kuyinywa uzaga akagusuzuma wa muntu akagenda yarangiza kwisuzumisha kwa muganga akagenda kanywa imiti ya gakondo yarangiza kuyinywa agashyira kwa umuntu akamusuzuma wa muganga agasanga yarakize umuganga yahaye ubuhamya atuga njyewe nshyigikiye imiti yanyu njyewe nize ibyo gusuzuma indwara nohereza abantu iwanyu ati uretse ko mbikora ku giti cyanjye hagize uyumva barwanya atari ko ngenera imiti yanyu mu buryo bugaragara hari abaganga nabo babatwoherereza ariko bakabikora mu ibanga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murisanga ikiganiro cyanyu cya buri munsi. Uyu munsi rero turaganira na Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo, ni ku buvuzi gakondo mu Rwanda. Kuri telefone dufite na Yubu Bonaventure. Na Yubu we.
Dabwe.
Urahura komeye.
Ndashima ndakomeye kabisa.
Uherereye hehe?
Uyu mwanya tuvugana mpereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba.
Yee, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yewe mfite ikibazo kuba abavuzi gakondo n'amakenga mbifite ko. Ndashaka kubabaza.
Yego.
Numvise yuko hariho ukuntu babyiga bakateba bakagera ku musozo wabyo. None abavuzi gakondo mu mamo yabo bafata ko ijya miti baba ariko bakoresha ariyo novuga ati ni igiza gukora mu buvuzi novuga kizungu bijyanye by'uko bavuza bakoresha inyagara abo ngabo abavuzi gakondo bahita babikoresha.
Urakoze cyane Bonaventure.
Ego nawe murakoze.
Yee, Gafaranga we wamusubiza iki?
Hala mafuka bila ita mwere kwa nongi, hali mafuka bila ita mwere nongi, sa ni wali inyagara, ni wali iti, ni mwere ombi chirundi wa aliso wa naneza.
Inyagara na aje na mwere nchari ichu?
Wafira mwere ya mwere ya mwere kwa ichu, kwa zuka nisi mwere kwa chumba neza.
Bonaventure sinzi ni mbatuchi mufite kuri telefon?
Ndi kumurongo, niko na wumba.
Ye nuko, soba nura amagambo y'ikirundi, ukirageze kumvisha umutumirwa neza.
Yego yego cyane no kuvuga abo bavuzi gakondo turatunze kubyumva akenshi barakoresha amajyamo cyangwa ibintu bavuza kugira ngo icyo no kwita nk'imbaraga cyangwa inkomezi zabo ziboneke.
Ah, urashaka kuvuga nka biriya twakwita ngo by'ubupfumu by'ubumaji bamwe bakomojeho hano?
Yego yego.
Aha, bariya ngo buzure umwuka hanyuma bakakoresha izo mbaraga zabo.
Hano mu Rwanda ntabwo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye ubuvuzi bukoreshwa imyuka bukoreshwa izindi mbaraga yewe nubwo byaba bitangaza bikorerwa na kicukiro biriya ntabwo biri mu buvuzi gakondo mu Rwanda ntabwo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye. Icyo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye ni ubuvuzi bukoresha ibimera. Birumvikana ko hari ubundi buvuzi buhari ariko ubwo ibimera nibwo tuvuga. Niba hari abantu kuko hari abantu bakoresha ibintu nk'ibyo na hano iwacu mu Rwanda barahari ariko abo ntabwo bari ku murongo wacu no kubimbaza kwabari ukunshagararira ntabwo byabo ntashobora kubivuga ahubwo ubundi hazaza bibaza leta dore abantu bakora bene ibyo mwabafashe kuko mu buryo bwabo ariko ntabwo yari bazivuga cyangwa se bavuze gakondo mbese muri rusange wenda ko washaka icyo kibazo mu Rwanda kibaza abashinzwe mu bantu mu rwego rw'ubuyobozi.
Ndahamya ko mu Burundi nabo batabyemera nka minisiteri y'ubuzima yaho ifite ishami rishinzwe kureba iby'ubuvuzi kama niko babyita. Ntabwo ndahamya rero nabo ko batemera ibyo ngibyo by'imyuka ibyo byamaji. Nuko dukomeze turi kumwe na Twagira Yesu Marcel. Twagira Yesu we.
Karame karame.
Urahura komeye.
Muraho neza.
igitekerezo cyangwa ikibazo banza ari kubwira umutumirwa wuri.
Mperereye hano Ikibagabaga mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ikibazo ndabanza kumubaza ku ikubitiro, yavuze yuko hari huriro mwamutumiye ku giti cye, ariko kubera ko yigeze kuba perezida wa ririya huriro ni ngombwa kugira ibyo tumubaza bijyanye n'ubuvuzi gakondo ku buryo bwimbitse, kubera ko abimaze muri gihe kirekire, kuko umuntu urengeje imyaka 30 mu kintu aba ari inararibonye.
Yego.
Ni muri urwo rwego nshaka kumubaza. Bo nk'abantu bafite n'urugaga bahuriyemo, iyo bumvise ko hari abantu hirya bitinda uwo mwuga bakabicira izina, bakora iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, hanze aha ngaha nk'uko mugenzi wanjye wigeze kubibaza mbere uri Kayonza yabivuze, ubu ngubu nta bindi bintu bikiba ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibi byose byitirirwa ubuvuzi gakondo kuko atari ubuvuzi bwa kizungu. Ubu ngubu hari imiti ya 7S, hari imiti ya C24/7 ikoze mu buryo bw'ibinini yitwa inyunganire mirire, kandi ikaba ari imiti bivugwa ko ari ya gakondo, kubera yuko ari imiti itari ya kizungu tutajya kugura muri farumasi icuruzwa n'aba bantu. Mu by'ukuri ugasanga umutumwe uragenda bagusuzumye, bagusuzuma bati kugira ngo ukire urishyura 100,000 mu mafaranga y'u Rwanda, urishyura 50,000, urishyura 200,000. Se dufite n'ikigo zirumuze hano mu Rwanda twemera cyane, tukagira Ijabo Life Center n'ibindi byinshi nta narondora, ariko abo bose wareba yigeze gukomeza ku by'amakarita, ugasanga amakarita barayafite ariko ibyo baguhaye ntibigire icyo bikumarira, kandi ugasanga imiti yabo irafunze ku buryo bwa orijinali. Aho rero twebwe abantu, kubera ko nta kantite cyangwa ubuziranenge nk'uko ugiye kugura ibintu leta yemera, hari ukuntu hari imibare iba iri kuri kode uhita ureba ukabona n'ubuziranenge bwacu. None mwebwe murateganya iki nkawe uri umuvuzi? Ubona nakahe gashya innovation niye, nakahe gashya ufite nibura kuvuga ngo nifuza gukora ibindi mudategereje leta? Kuko ni ukuvuga ngo iyo abantu bishe ibyo bakora, mwese n'abavuzi gakondo tubashyira mu gatebo kamwe, kuko hanze hano hari n'abajya kuri radiyo bati twebwe niba baranakuroza turanakurogora, akajya kuri radiyo akavuga hano hari radiyo yitwa Fine FM, nta bindi biganiro bicaho, nibya wararwaye warazinzwe ngo nabo bitwa abavuzi gakondo.
Ariko se
bitwa abavuzi gakondo, ntabwo nzi innovation mufite muri mu imbere kugira ngo imiti yanyu nayo umuntu ayigereho ayigura azi ko aguze imiti yujuje ubuziranenge, banakutubwira ngo mbe kurya imiteja, imiteja tuzi kwiribwa ariko nta n'uwo yishe, ariko umuti wunyoye nawe urakwica. Wikubaza innovation mugereranye n'ibijumba ngo imiteja ngo karoti, oya, umuti wunyoye nawe urakwica, kandi n'imiteja iriye nawe uratumba bikaba ngombwa kujya kwa muganga. Murakoze.
Twagira Yezu na urakoze. Ariko rero ukiri kuri telefone utaragenda, hari ntabwo uzi niba hari iteka rya minisitiri w'ubuzima ribuza bene ibyo bintu, ni ukuvuga mbese
byarasohotse? Nibyo nakubwiye ko nabo babikora babeshya, nabo bafite ibyo byangombwa bibemerera gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Urugero ngenda rwa kuko byabaye kuri mugenzi wanjye ari njye. Hari umuntu uvurira hano Kimironko witwa Rukangara, ngira ngo iryo zina nawe ararize, aricara akihandagaza umuti wagura 50,000 akajya kuri radiyo ngo ni promosiyo ngo ni bitanu turi kumwe, kandi imiti ivura nta promosiyo yakabaye ibaho, kuko umuti ntabwo ari ibijumba cyangwa se ibishyimbo. None niba ugiye kuri mikoro ugahabura 11,000,000 z'abanyarwanda ukavuga ngo umuti ugura ya najya wa muti, twagezeyo kuko n'uwari umuti urangiye tugezeyo bati nishyura 5,000 barabishyura, nyuma arangije ati rero buriya uyu muti wenda kugira ngo akire neza muranti 100, tubona tugiye muri negosiyasiyo. Uribaza uranegosiya n'umuntu ku muti kwa muganga? Baranegosiya koko, ubugaye tubona ko ikarita arayifite, ariko kubera ko ikarita ayifite nta hantu wajya kumurega. Uyu mugabo mwari kumutumira muri kumwe n'umuntu ukora muri ribu, tukajya tubabaza aho twahita tubariza ibibazo nk'ibi ngibi by'abateka mutwe bashushanya abantu baza no kubeshya abantu.
Ye, Twagira Yezu, urakoze.
Yego, namwe murakoze.
Gafaranga we, izina ryanyu ry'abavuzi gakondo, umwuga wanyu, ihuriro ryanyu, ati mukora iki kugira ngo murwanye bene abo bantu babaharabika?
Ariko nkuko navuze ngitangira burya ababi bateranya beza kugira ngo uwo mugabo kibagabaga muri abaturage yewe narahakoreye igihe kirekire, kandi namubwiye ko maze imyaka isaga 30 ndumuvuzi kugira ngo wende abe nanjye yantunze agatoki ati wakoze ibi wavuze ibi, kandi navugiye ku maradiyo menshi ariko ntabwo nigeze njya kuba uvura abantu ngwino ngo ukorere ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariya makosa rero akorwa n'abavuzi gakondo, ubundi ushaka umuvuzi gakondo mu Burundi bizakosoreka vuba vuba cyane, biriya bizakosoreka bariya batanga ibiganiro ku maradiyo bariya bavuga ibiki, nzi neza ko hari gahunda yo kuzajya bikosora kandi bizavaho burundu. Biriya bikomuntu kuvuga ngo nshoboye ibi nshoboye gukora ibi, nibyo biyo by'abantu rero umuntu akabigira ubucuruzi akabishakamo amafaranga. Ibyo mugabo yavuze byo by'ukuri, ariko niye kuvuga ngo bagomba kunyumvira bari kumwe na rivo ibyo se n'itangazamakuru bibaho nawe avuga ibintu ashyira mu gaciro. Abavuzi gakondo niba hari ukora amakosa azo arikurikiranwa ku giti cye, kandi birumvikana ko ashobora kubihisha inzego z'ubuyobozi kubera ko nazo birumvikana nta gereza zifitemo ziramufunga, ariko hari uburyo bwateguwe bwo kuzabikosora. Nubwo ariko urwego rwo hejuru mu by'ubuvuzi, ariko nanjye ngo hari inama ngenda ntanga ngenda mpamagara abantu, ariko ibyerekeye bariya bantu ibyo bakora natwe turabirwanya natwe turabyanga, kuko abe tutabyanga natwe tuba tubikora. Mu by'ukuri ni ikibazo gihari kandi kizakemuka mu minsi iri imbere.
Ariko rero na leta hari abantu ijya ita muri yombi babatekamutwe, hari amakuru njya numva nk'umuntu ngo yazize ubutekamutwe ngo yiyita umuvuzi gakondo, nabyo bibaho? Radio Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare Harerimana Desire. Harerimana we, vuga cyane, uherereye he Harerima?
Ngaha mu Burundi, Marangara.
Marangara,
ego Burundi.
Marangara ni muye ntara ubwo?
Ntara ya Ngozi.
Nuko nuko. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Jewe ni igitekerezo.
Ubwo
nashaka guterera kubera icya ubwo buvuzi burakenewe. Na cyane cyane nk'uko twebwe turi nk'ugwaruka tuba dushaka nko kuronderwa ubushakashatsi tutabura ahantu kubukorera.
Yeno
saba yuko huko ari nk'akantu umuntu yarose yuko yataragashikiriza, hanyuma abategetsi nabo bashata arabona kunyena umuntu w'ukwaruka ategerezwa kuba eso ntibasebase barabona nk'umuntu yivumburiye nk'ubushakashatsi bate bamutinyiza, ahubwo ibisa ni uko bamutetere.
Yego,
agashaka ahubwo bushakashatsi bwiwe bukata imbere.
Yee, Harerima urakoze.
Namwe murakoze, turabakunda. Ngawe Marangara.
Yee, nuko nuko. Radio Ijwi rya Amerika.
Munyambo.
Yego.
Hano ngawe Munyambo, turabashimiye, murakoze.
Yee, nawe urakoze cyane.
Mushikira abavandimwe kubera abandi umunyeshuri.
Yee, nuko nuko. Gafaranga we, mu magambo make rero twanzura turagenda tugusha ku musozo w'iki kiganiro. Mu magambo make ya twanzura, ubuvuzi gakondo mu Rwanda ubona buhabwa agaciro?
Mu by'ukuri kuva mu 2011 ubuvuzi gakondo mu Rwanda buhabwa agaciro kandi bwitabirwa n'abantu benshi, yewe n'abayobozi bakuru babuha agaciro cyane, kubera ko usanga ni abantu bashobora kwivuza bakivuza no hanze, ariko kubona umuntu ushobora kwivuza hanze aza kwivuza kwa gafaranga urikumva kamugurisha inyama batanyagareka ari kimwe mu bisuzugurika kandi ntabihishe akabikora ku mugaragaro. Muri rusange abayobozi bose
zanjye ikosa ririmo ni biriya badushinje y'abavuzi gakondo bajya ku maradiyo bakavuga ibintu badashoboye kandi bagahambiriza abantu n'abantu bose bakumva ko umuntu batiriwe mbere mu kuvura bose bakajyayo iryo kosa ryo turarifite ni twebwe twagira amakosa dukosora mu bavuzi gakondo ariko abayobozi b'igihugu n'abaturage bo mu gihugu baratwemera muri rusange urakoze
none se ubwo leta hari ubwo ihuriro ryanyu rijya riganira nayo musaba izindi mbaraga mbese nko mu bushobozi bw'amafaranga itegeko ryo warivuze ko ritegerejwe nk'amafaranga kwigisha mubona leta ibishyiramo imbaraga
mu by'ukuri iyo nta tegeko ugira nta n'ifaranga uhabwa nta n'ifaranga wasaba icyo twakoze ni ukwegera abafatanyabikorwa bakaduhugurira bakadufasha twifashisha abafatanyabikorwa naho muri leta iyo udafite itegeko ntacyo uba ufite muri rusange dutegereje ko itegeko rizabaho kuriya wenda n'inteko ishinga amategeko niba bumva radiyo igishinga wenda bari kumva n'iki kiganiro wenda bazajya mu madosiye yabo babika izo mpapuro bareba aho bigeze kuko tuzi ko biriyo kuva muri 2014 na gatanu byari biriyo na bugingo n'umubiriyo ubwo wenda iryo tegeko naryo rizasohoka ahasigaye noneho n'amafaranga dutangire kuyabaza kandi ashobora kuboneka kuko abantu benshi n'imiryango myinshi ishinzwe ubuvuzi gakondo habuze itegeko ngo ibintu byose bishoboke itegeko ntiriboneka byose bizashoboka murakoze
none si ihuriro ryanyu rikora ubuvugizi gute mu nteko ishinga amategeko ngo intumwa za rubanda zihutishe iryo tegeko
ubundi uko bikorwa kubera ko abakora mu nteko ishinga amategeko turaganira twemera nabo duhura nabo duhujwe n'imirimo dukora cyangwa se bo bakora turiganira nabo tukavugana nabo bikorerwa mu biganiro naho nta bundi buryo dukoresha bukorerwa mu biganiro ibyo tuganira naho tubivugaho tuganira nabo
nuko muri iryo tegeko murakeka yuko hazajyamo no kugorora kunoza uko muzajya mwigisha abakiri bato
ahubwo ubundi ni hamwe kuko ubundi niba koko twatugeze mu byabukuru ndengeje imyaka 60 hari bagenzi banjye b'abahanga mu kuvura bageze mu myaka 70 icyo dusaba twongera gusaba muri rusange ni uko abakiri bato batwegera kugira ngo tuzagapfa tukabimenya tukazabujyana ikuzimu imana ihazabitubaza batwegere tubigishe kandi natwe twizeye kubigisha n'igihe itegeko ritarasohoka kuko rishobora kuzasohoka bamwe bakicyo icyo tuvuga ni uko na mbere yaho ritarasohoka baza tukabigisha bagashaka izindi nzira n'ubundi buryo bazigamo abakiri bato bakabifata kuko kera umuntu abisigira ku mwana we akabisigira umuvandimwe we ariko kubera ko bitagishoboka ubu noneho ni ukubisigira ubishaka kuko umwana wanjye wari ugiye mu mashuri yarize ibindi biba atabikeneye ni wowe tuzigishe n'abandi babikeneye no mu itegeko rero twatanze nabyo birimo ko hagomba kuba n'amahugurwa duhugura abakiri bato
Gafaranga Daniel umuvuzi gakondo ndagushimiye byimazeyo
murakoze cyane murakabyara murakagwira
nuko nshuti zacu rero namwe ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima murakarama.